Muskuja kutupigia kelele Atukuangi tribal So tukitokea musteveve Atuwa dice zone Nyina hizo prado zenyu mtembe Shoulder side tunaringa Sini wanamulembe Peace, love over blood Used to kiungana, check your ratio But niaje si work hard Na tukizeka, tupati ata pension Niki step CBD Kama ena zeda zina, sikia tu tension Mdese mechelewa na nakuwera Na unantunta ifana kesho
Kula nduku kunywa ganja ti Sini walu piga luku piga wanja pi Mambanga umemada vijana wangapi Atia wana ID wengine na bangi Washa dig vibe, maisha zigzag Sahau mashida na madigda Kuna time tutashindwa jo kukip calm Iyo nda time mtajua crime jo ulipa Tumeshinda tunakuekia mastika mtani Na tupea sticker titugawane machwani Koko sick of this shit, wewe ni family Tuna avoid polisi, hizo ndo gani
Adambu hizo chama Adambu hizo chama Adambu hizo chama Si kama you surround it naungana Adambu hizo chama Adambu hizo chama Adambu hizo chama Si kama you surround it naungana Cheki, kwa ground kumemana mapoli Wamblena tumeweke lawama Same shit mna promise Same shit mna promise kila time propaganda Na chenye mna promise This time last time hamkufanya Kila mse anarate kubanja tunafuck stand up Kuna mse anakukanya Kila youth come forward bila hair round deal Lazima tutoe hama liars Kila youth come forward bila hair round deal Lazima tutoe hama liars Kila mse anarate kubanja tunafuck stand up Kuna mse anakukanya Kila mse anarate kubanja tunafuck stand up Kuna mse anakukanya
I'm so sick of this politician Fake promises, not my wishes Umekam kunipima na jil Account balance is insufficient So we fight between poverty and riches Step by step, na move my inches Once beaten, twice shy Aki hope on a Prado bye-bye Once beaten, twice shy Awezi mess na ikru next time Wanajifanya ona to protect Sincile ni my taxes, wana collect Easy road, EP wazime kukivote Think twice bro, never regret Easy chuo, hawazirime kukivote Think twice bro, never forget
Adambu hizo chama Adambu hizo chama Adambu hizo chama Si kama you surround it naungana Adambu hizo chama Adambu hizo chama Adambu hizo chama Si kama you surround it naungana
This a one for the nation This a one for the next generation This a one for the nation This a one for the next generation This a one for the nation This a one for the next generation This a one for the nation, this a one for the next generation Mzimbi timpiga riunda na su changli Mimi na jijep na rizura mpish mamdush Tumpaitu enda ask Tumesaidia wa mama wa baba Youths, pandit board Youths out there, youths out there Youths out there, youths out there Gomza uma shetani Youths out there, gomza uma shetani Hang offend, tutakai serikali Youths out there, gomza uma shetani Hang offend, tutakai serikali Youths out there, gomza uma shetani Hang offend, tutakai serikali
Si kama you surround it naungana Adambu hizo chama Adambu hizo chama Adambu hizo chama Si kama you surround it naungana